Ria, Tahia, Opia, Firia, Firia. Kiahe maka te kākā o tō pūkora whaikoro. Ko tai te manui tau atu ki te taina. Tau atu. Ti hei mai riora. He uri tēnei, tu atu nei. No mata kā maunga, no pēwhai rangi moana, no huru hārama marae, no te tī kāinga. Ka moia taipua hei, ia mere ana tautai, ka puta ko hune. Ka moia hune, ia Michael Katu, ka puta ko Jonathan. Ka moia Jonathan, ia Marie Phillips, ka puta ki waho, ko Katie Phillips hei. Ko Katie, he kai kia kiringa. Tuati a āwhuru, a panana, a arani, u te reka hoki. A pea, a karaipi, a hoi kiwi, a tomato, a karati, tai hoa ake, a miraka, mangahi krimi hoki, o whā maria. Ko ora rā no tēnei tinana, kiko, i ngā kai haora, kei a kiringa. He tino a tāhua te pangarau, ngā hā kina hoki. He akoranga nui kere ngā rohiko me te whaihari tōku ake me tō ngāwhi. He maha ngā puki, he tinga heke, he ngari he kaikatoa mōku. He hoa, he whanaunga, he taina, he tuakana, he tuahine, he whaa, he mātua, he taituka katoana. Kua ora rā nō tēnei hinengaro i ngā kai kei a kuringa. Engari, e kore au, tūtiki i ōku mahi, i roto, i waho ki ngā pātu o te taiwhangako. Ki te kore au, te aroha, e te koroa e manaaki maana, ōku mātua, ōku teina, tōku tuakana, ngā whāa, ngā mātua o te kura. Ōku kuia kei mātua, ngā hoa kei ahau, me ngā whiako kua whiakungi ahau rū ti tēnei au. E hari koa anahu ki te mai ngā mai kua whakaritia nā te kai kei a kiringa. E mate ana te wairua i te ora. Nā reira nā te kai kei a kiringa tēnei kuaka e tau atu, e tau atu, e tau atu. He maha ngā kai kua hurehia ki mui te aroro. Ka nui rawa ngā kani te titiru atu. Pā reka reka pai mai te māngai. Wiriwiri pai te hiu te rongatū te kākara. Nā ngā mahi o etai, kua whakaputa pito te katoa. E ai ki etai, he tino he te miatu ki ngā ringawera, kua whakariri i ngā kai. Hei tō rātou e meana, ko te ringawera, he tā hai kē. Koe hoki, e paina ki a hau, mehe mea ka tā hai ngā ringawera, te mate kai, e kai kino nei a hau. E ngā ringawera, tā hai pai mai. Ko ngā tuara i piko kia whāngai au, nei nā te mihi nui kia koutou. E hari i te mea, nōku ane he te whiwhi, engari nā tātou. Aira, he kai kei a tātou ringa. Nō reire e te whānau, e reire. Kia koi, kia ngohe ngohe, kia whai mai te kai. Nōku te wai mare, nōku hoki te whiwhi. E hari i te mea, he kai kia kuringa i te kura kaipu maori o kai koe. Engari, he hākari kē. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.